story za mahaba njoni kusimulie. Uongo njo ukweli njoni kusisimue. Suna penda sana soga keti mkwadisie. Uone tofauti kubwa ya wao na mie. Minajua kulove, sijui kuacha. Nikisha penda, nimependa na napenda haswa. Tazama macho yangu, unaona nini sasa? Ukweli mkupu mana uongo nimesha uacha. Sitaki kukuchezea by the way. I pray to God, show me the way. Usijo kanitenga kisa sina pay. Believe tu, yatakwisha one day. Wakiwasho wako nevipele, pele. Iachie mama haina kwele, kwele. Kwako siwazi kumwaga michele, chele. Tuwasumbue bongo kama mbele, mbele.
I'm your commando. Aye, 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 commando. I'm your commando. Aye, 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 commando.
Si walisema he, wakachonga. Na uhawa mini kona meli na songa. Wakabonga bonga, wakaponda. Wanashanga, goma hiyo inashuka kitonga. Kam seleleko, ongeza madeko. Na kufil mpaka basi na kuwa mento. Leo na upepo, tukalewe keko. Kisha hapo twenze tutukalale geto. Pinda pinda lotetsu, punja mgongo mama. The way you put it down, nyuma tula wama. Inyonge shake shake, hivyo napenda sana. Bimacho ito nyanya na baki kukutazama. Waki washo wakune vipele, pele. Iachie mama haina kwele, kwele. Kwako siwazi kumwaga michele, chele. Tuwasumbue bongo kama mbele, mbele.
I'm your commando. Aye, aye, aye.